try. Shabby boy, I'm the music quality. Tu parisi, mi parisi. Magic style. Ni pepezi mubashara. Waliona wivu ajinyongeto. So sugar, so karanga. Penzi la kota muni no kesho. Tukeshe nempaka alfajiru. Kishika usuka ni chocha ya mapenzi. Keti na mimi my baby. Ni kucheze ngomba za kiasili. Hadithi, hadithi kole.